anakwenda pale na mpira nani winga tena sana kama wale wale wale
machupo namjua unamjua kadiki unamjua unamjua mapunda unamjua kabla ya simba litwa sandalendi eti mnanuna najua mpendi na squeeze tuenda kistendi tunapoya pipa mafraye mireti
indo simba ye
vipi unamjua moja tisa tatu tano kidume ndo mezaliwa matoka ndani yangu snitch unaongea nimehanza burudani kabla hulo japatiwa vito majimaji pale mjini Songea
Indo yanga yetu yanga yetu Indo yanga yetu yanga
Walikuwa kuja nje na basketi.
Watoto wajuzi lakini mpaka tunguli zishapanda ndege.
Inagusa.
Mtoto jiko.
Over my daddy board.